exclusive from malawichoose.com.
D-Wine on the board.
Na 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 na.
In the moyo umakoma ukapesa ukukonda ujiti wachikondi chogonjeta ukulonda ukulimbisa ntima muzimu ndikutupi ujita zapatali wolo wakale pafupi inendi na mupeza siwina ndiweyo ndipo chikondi palibe ngati kulibe ifeyo haneti makalana tima imilira hane ife tima kwana ama tisirira atuna ndijesa kini nde imeneyo ndinkani kodunga jese mankwala muntu woti sumukonda tikalabili mozi ngati tose tiri moyo izizi sizita ngati weyo uliweyo makutu aiweyo alemekeze ineyo chuma cha ineyo ndichenetsere iweyo atitima kogomeza mpako ika na patipi moto tichepese ena ngafepo ndipipi
taparobo sa golide mami musafoke narinzi muvatsa sangale Kwangongole, Karinzi Bubatsa Sangale, Nikoza Kwangongole,
Naparo Kosa Kolide, Ine, oh, 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 Akari Andi Walile, Yale,
Neno Akabati Tutuke.
Ngaduma kala muochi singa one baby ina ngaduzi konda bejonchi uma ya migira pomwe nda pepeta uma ndidzudzula ndika kukumudwitsa ndepali iwe ndine nkumatero chibondi ndiya wiro sati follow pali iwe ndine nkumatero chikondi ndiya wiro sati follow Ine ndi masangalala iwo kama mwetulila Ine singa sekerele ngati iwe ukulila Hane ndiye setsa moyo wako ndiko metsa Dilu yako simpwegeza ni kukweza kakutsitsa Makutu wa iweyo alemekeze ineyo Chuma cha ineyo ndi chenetsere iweyo Aditima kogomeza mpako ika na patipi Mami tichepese ye nangafepo ndi pipi
Naparobo sa golide Mami musafo
Another one.